Ayafunga kazi. Ayafunga kazi.
It's another one.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Now I'm in charge.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi, ayafunga kazi, now I'm in charge.
Wanakuja na kondoka mambo na ingiria na kati. Sasa let me do this shit pro party. Kuja sugu moto chini moto ki party. Kanibali nataka biti ramika kati. No why ananitaga mtumbaya
hey?
Because I'm a killer we chaga ufala. Then I check your black parts in a bad buyer. And when I get mad, I change color. Sikufungi ubavu, chase akili mali. Misi chesewi, wewe pumbavu, serikali. Endesha gari, endesha ndege, endesha mali. Hilo sije kuniendesha mimi tafadhali. Cheza kid once, wana yo kazi. Kujificha sura nyuma mambo yako wazi. Shika, shika mtutu kaka. Yambazi ya makali ya kibao kama mkuna nazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Now I'm in charge.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Now
okay,
I'm in charge.
Okay, the kumi colorless color, yani color sina. Kapika color jele masa, mbona color pina. Hili swali kwa wanangu mzizima. Funga kazi tukalale mama amina. Zile umemwalika damn drinks nae kaleta kikundi.
Shusha mzinga tu babako funge kazi.
Cheza vanga, samba, Dar es Salaam, Simba na Yanga
ndo funga kazi.
Bolingo mutu nangaya alhamdulillah. Kuna kucha tuko high na tunawatua nishai. Na nyonge ya tai baba jeni bye bye. Gangari ngangari mtu kwa kimasai. Hapa no chips mayai. Mwanza mwanza dongo na samaki funga kazi. Kama demo ni demo, mwenye shepu mwenye sura ya kufunga kazi.
Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Ayafunga kazi. Now I'm in charge.
Funga funga kazi. Funga funga kazi. Now I'm in charge. Ah, cannibal.